feeling naked.
Mwenzie ni koi, napumule ya ventilator machine. Na msimfiche sito boy, na sizani kama naweza ishi pengine. Moyoni niko na worry, baby I'm sorry. Najua kama shampata mwingine. Moto mkali na naja auzime. Mapenzi safari sikufika pengine niko njiani. Na ukipata muda ndo nione, siwezi kata kiu kwa tone. Najua yanaongeleka nizame, nachotaka tuendele. Sawa mapenzi miba ndo nichome, nataka nikifumba macho nikone. Najua yanaongeleka nizame, mweza kumiona nicheka hey.
Akiwa na chansi, nirudie basi. Unipe nafasi, ni usingo siwezi. Nikosea wapi, nisame basi. Unipe nafasi, ni usingo siwezi. Nafasi.
Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Nafasi. Kama kengeza nipenda chongo, nikisema siri uongo. Nakula shida nani, tafanya na nani. Mie kiwete na wendo yangu magongo. Na najua napenda nani, satafanya na nani. Fanya ujonyone, nipone.
Na ukipata muda ndo nione, siwezi kata kiu kwa tone. Najua yanaongeleka nizame, nachotaka tuendere.
Sawa mapenzi miba ndo nichome, nataka nikifumba macho nikone. Najua yanaongeleka nizame, mweza kumiona nicheka hey. Akiwa na chansi, nirudie basi. Unipe nafasi, ni usingo siwezi. Nikosea wapi, nisame basi. Unipe nafasi, ni usingo siwezi. Nafasi.
Nisame. Walo nitoke kilini mwangu, na nijia usingizi mwangu. Na mapenzi alia wambwa tangu, tangu.
You better know this is my feelings.
Chansi, nirudie basi. Unipe nafasi, ni usingo siwezi.
Wala.